John Kez.
It is about the music. From Mr. Didu the Yindana. Yindana.
And
from
Mr. Didu the
Yindana. Vicky Lambe. Go, this is a take a lead. Go, this is a yenda lead.
Chelu kudikira, muneo kudikira, chelu kudikira, ene yonde kudikira. Day day day, life kupoa, anytime untendele kumasoa. Umazifusa ziza endaliti, nangano cheni cheni apa ndichiti. Mwena isi zizi ziza ufiti, nangano cheni cheni ndichiti ne. Oh, ndichiti ne. Kufikira madali sota ndifikira. Ndiri chelu kudikirira. Kufikira madali sota ndifikira.
Kudikila mbe. Ngo this is a take a lead. Ngo this is a yanda lead. Ini ndiri palu. Kudikila mbe. Ngo this is a take a lead. Zingo kala wanzelu. Zingo kala watelu. Go, this is a yanda lead. Ini palu.
Ndikudikira, ndikudikira be. Mbuye wanga ndikudikira, ndikudikira, ndikudikira be. Madaliso ndikudikila. Mkadalisa enao. Chonde musa ndipitilile ine. Ntendele wanu. Nane ndifuna ndi uone. Ndimakala chelu. Ndawizose ndimakala chelu. Kudikila madaliso, uti nani andigwere. Ndikudikirira, sinza topa kudikirira. Ndikuziwa mandigonda, that's why ndikudikirira.
Ndikudikila mbe, God is a take a lead. Zingo kala wanzelu, zingo kala watelu. Ndikudikila mbe, God is a take a lead. God is a yanda lead. Ini ndiri palu.
Ndikudikila mbe. God is a yenda lead. God is a take a lead.
God is a take a lead.
Wah wah wah. Wah wah wah. God is a take a lead. Oh.
Ndikudikila mbe. God is a take a lead. God is a yenda lead. Ndikudikila mbe, God is a take a lead. Zingo kala wanzelu, zingo kala watelu, telu.